abuyazi kusho uthini nalo uthi uyangithanda abuyazi kusho uthini nalo action speaks louder than words. Nige ngize kusha abantu abathandanayo. Ngibonise lolo thando. Nangithanda insizwe wamela yamagamayo. Umuthunywa zinkanuwo. Leluyeke nakesebenze lento lenawezamayo. Yekubaqeda besifazane. Baningi namhlanje usekhona abazalwayo. Wabuthi uyamthanda ngabuyazi kusho uthini nalokho. Mina ngihambile ngibonile, ngitholile ibuthe bangilile. Ngase ngifunile, sengizitshelile othandweni ngivumile. Manje sengipholile, sengingaqhumi isikhathi sesifikile. Yebo angalile, ungenza njengokuthi uyangithanda uqinisile. Manje sengikhulile, angaseshonile isikhathi sokudlala sendlulile. Njengoba uthi uyangithanda, ngabuyazi kusho uthini nalokho. Uthi uyangithanda, ngabuyazi kusho uthini nalokho.
Samba, cause I'm loving my song, even more. Jump up.